There you are, having a great time with friends, grilling meat. You are the life of the party, and everybody's in stitches. Including a friend who doesn't like hot food. He is so into it, he doesn't even see that he's put a whole chili pepper in his mouth. Uh-oh, he starts overheating, and everybody stops laughing. Don't panic, just pass him a Coke, and let the good times roll. Because a weekend chill out with the crew, grilled meat, and an ice-cold Coke is a recipe for magic. Coca-Cola, real magic.
Yes, yeah, Sunday school lune Adela.
Aye ne Adela.
Sunday school lune Adela.
Aye ne Adela.
Aye nda tukonana.
Aye tukonana.
Aye nda tukonana.
Aye tukonana.
Ya ilo ni wende ne riye wadala. Nagile nge ya mge ulamu mbe na nagine hoki. Nigatiko yenda kameni ya kwati kenongo diyo kawandonyo. Banda wanazi mashambiki magomeka tatokulia balangeza ndina matugo 25 wazi koko ete laiba la mona na mbeza ngoneza ingetenulu lobo mugale satini mewalile monge mwiga goroge bibiga gunga mutangazia balangeza mwigeza na shaka nulunishwe geza mazaku kanageza ni mugombo ya kungi wawumwe nyumbani mumande mbeza mwedele balanga mwameye Christmas mwameye ndozi muloge mire mnome mwela koche. Mashambiki, mashambiki mapanga na umembana inoga. Negi na yengi umbia mudayo na guma strong. Kwanza lini atari Iidwa kitetenye kitetenye. Ikina mwagi wode ya baza. Inyasiana kwa dhamba webange wirembeje. Kumaloje mudabange dosi ongeje kuhibia. Nundu mwende na mwende Kedazi ya kinga uwi. Tuka sungange Tukumuzemi tubudange. Nitu abiga kizeni ambaye yegi ya sitimu. Siyo mina loni with ya wizunga wina feelings. Rame tumonye ikina ya mundo na moga. Ugondule mekyo na dote sumye kina. Ugondule Magumbali luwe mwali muo. Yukwa monye Yuko mwonye, onwe jimbasi ya kawwe. Matambuwe kwa kumagi tovika. Maitosha magita kwe ya tesia. Don't think it is ya Kitimbani wanengiwe. Tukitete meshe Jendo tuweka kikoloke. Nijakitene na kitu mawandono. Tukebiulike timba Nijakutija ukolilwa. Tukebingirishe Ukezungushi okeche. Kalikwenga likwe ya Mukate oke nozio. Yenda imonye, yenda kwa nyaume, unwa kama tulawa. Magega ukwatia, akokevya maisungecha. Mama bingi zite, mama bingi zito, madulitu ino mingi mbene tina. Madulawo, chama meona ndio tula. Mamba one wangana, maga tingi tingimba. Magasicha, egezungele kano yemelo toke timba gizyo gete. Nitu amina, Nedwa mina, kumonya mezongele. Nedwe nuge bito, tovi toga diomowe. Madianiwe, ringi wondo monye. Nabendao, kutila gigo diambe wando.
nyanyi ya. Oh ya masih ya. Kamu doa apa? Apa mana layannya? Kamu doa apa? Kena dia sih sama mana? Dale, dame, dame, dame. No, pero le digo a mi sí.